changa changa DJ sasambua kutuza kitanda si ushamba udugu umejua mweza kumina jichanga changa DJ sasambua udugu Nikola Bagala Nikola Temeke Nikola Nabuza Nikolai
Nikolai tuwe
Mawe pende Nikolai
Nikolai
Kino ndoni Nikolai
Udugu wangu mwenyewe
Viku kuti Nikolai
Aha
Popote minipo Udugu wangu waipo Kama miti na upepo Nipo kwa ketangu morning Na mindo kama tia jiko Fata nikufate fata mimi sio chizi shuhuri Tuzani kutuza kiti uka kikarie visuri Kata na vokata tala kashoga upewe visuri Tuende bere na turudi nyuma hira mimi sto chizi shuhuri
Leo nipo refu nyumbani kwako Acha nichi achie mama Na nakumbuka kama nina deni rako Kari ya kiti ni kutuza shoga we Shoga we Yoga we Yoga we Shoga mama Mama.
Fatani kufate
Fatatu fatane we
Mimi so chizi shuhuri
Kwako na mimi nije
Fatani kufate
Peshoga yangu we
Mimi so chizi shuhuri
Mimi so mwena osimu mama we
Aha Oh
Mr. Designer pa Hea minye kwamba nikiwa na mwanangu Tizo di, tizo dash We digi my flavor kibao Hea minye kwamba tukiwa J4D sound yeah Tuende mwanangu wa desko tuonde